va Radiyish Birgi Amerika. Turabasuhuje nshuti mutaza amatwi Radiyish Birgi Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera saa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Umakuru yo mu biyaga bigari hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Leta ya Maine, ishyirahamwe Mahoro rihuza abo mu bwoko bw'abanyamurenge mu mpera z'iki cyumweru bateguye urugendo rw'umutuzo rwo kwamagana ubwicanyi bavuga ko bukorerwa bene wabo mu ntara ya Kivu y'Epfo. Umwe mu bahagarariye Leta ya Maine mu nteko ishinga amategeko ya Amerika, Cherry Pingree, yatangaje abakoze urwo rugendo ko azakomeza kuzamura ijwi rye ngo yumvikanishe ikibazo cyabo muri leta ya Perezida Joe Biden. Avuganye na Bwana Richard Munyentwali uhagarariye ishyirahamwe Mahoro muri Leta ya Maine, mbanza kumubaza icyabateye gukora urwo rugendo.
Ni urugendo rwo gusaba ko abanyamurenge babona ubuvugizi, babona ubutabera, bahabwa amahoro mu gihugu cyabo, bagatura nk'abandi bakongomani. Urugendo twakoze n'ubwo kwamagana ubwicanyi bugize igihe bukorerwa abanyamurenge kandi leta ya Kongo irebera ndetse na Nations Unies, nibo twarimo dusaba kugira ngo bahaguruke, bahagarike buriya bwicanyi buri gukorerwa abanyamurenge buri munsi.
Imbere yanjye hano mfite kopi y'ibaruwa yanditswe na Cherry Pingree, umwe mu bagize Kongere ya Amerika, ashima yuko mwakoze urwo rugendo mu mutuzo, akanavuga ko azakomeza kuzamura ijwi rye kuri icyo kibazo kugira ngo abamunzwe na ruswa cyangwa ababangamira uburenganzira bw'ikiremwa muntu bafatirwe ibihano. Ariko kandi akongeraho yuko yashyigikiye itangwa rya miliyoni 95 z'amadolari agamije guteza imbere leta ya Kongo, kandi leta ya Kongo iri mu bo mushinja kuba bari inyuma yuko kutagira icyo bakora cyangwa yo gukora bimwe muri ibyo bikorwa. Ntubona ko hano harimo imvugo byiri?
Ngira ngo icyo kibazo ni ikibazo kigoye, njyewe nshobora no gusobanura mu byo dusaba leta ya Kongo ndetse n'ama organization akorera muri Kongo. Intambara zigize iminsi z'abapanya murenge nta assistance n'imwe ibaho humanitaire ishobora gufasha abanyamurenge impunzi. Binababaje gusanga abantu mu by'ukuri baba impunzi mu gihugu cyabo, abanyamurenge usanga bagotewe ahantu hamwe, ariko ayo mafaranga yose atangwa mu gihugu cya Kongo mu by'ukuri nta bufasha na bumwe abanyamurenge bwabaye impunzi mu gihugu cyabo babona. Kugeza uyu munsi abanyamurenge babeshejweho n'amaboko y'abana babo baba batuye hano mu gihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abatuye mu bindi bihugu. Binateye n'isoni aho ubona mu by'ukuri abana bicwa n'inzara. Yewe na dukeya tugerageje gushakisha nk'abantu batuye mu mahanga cyangwa se nk'abantu bakomoka imurenge, ugasanga no kugira ngo tubigeze ku baturage b'impunzi ari ikibazo gikomeye, kandi nasiyozi nitanga amafaranga angana kuriya muri Kongo. Ni ibintu bibabaje. Icyo ni ikibazo twagombye kubaza, ni impamvu itanga amafaranga kandi babizi neza ko abanyamurenge atabasha kubageraho kandi barahuye na biriya bibazo byo kubasenyera no kubica.
Hariya muri Kivu ya ruguru abasore bo bavuze bati ibi bintu byo guhora dusaba amahanga birarambiranye, reka dufate intwaro duharanire uburenganzira bwacu. Nzi ko muri Kivu y'Epfo aho imurenge aho mukomokaho hari amatsinda y'abantu birwanaho bagerageza kurinda abaturage, ariko mujya mutekereza kuba mwavuga muti natwereka duhaguruke noneho dufatanye nabo muri Kivu ya ruguru turebe uko twakwiyama aba bantu bakomeje kutwica igihe kirekire?
Abanyamurenge ntabwo twigeze duhaguruka ngo dutekereze kuba twarwanya leta yacu ya Kongo. Uko ibyo tugenda tuyisaba kose n'ubundi turacyayisaba nka leta yacu. Ibyo abo basore uvuze bari muri Sud Kivu mu by'ukuri ni uko leta yabatereranye bakavuga ngo ntabwo twatega amajosi ngo badutemagure batumarane n'abana n'ababyeyi, reka duhaguruke twirwaneho. N'izi ni ubwabyo byasobanura mu by'ukuri twirwaneho, ntabwo ari umutwe wa politiki, ntabwo ari umutwe wa gisirikare, n'abana b'abaturage. Yewe nanjye ndi twirwane hano ndi bwana munyamakuru. Tumaze kubona ko leta yadutereranye n'amahanga twaravuga ngo ntabwo twakwemera ko dupfa ngo dushire, abana barahaguruka. bashaka icyo bakwiyamisha umwanzi mu gihe abateye kugira ngo babashe kurinda ababyeyi n'ibyabo n'ubwo leta yabarushije imbaraga ariko igasenya imihana ariko icyo bakora mu by'ukuri ni ukwirwanaho nta mugambi n'umwe abanyamurenge dufite wo kurwanya leta ya Congo naho abo bo muri Nord Kivu bafite impamvu zabo mu by'ukuri kandi M23 ifite ibizirwanira bagize igihe kinini ikinshasa baganira leta ya Congo ntiyabasha kubahiriza amasezerano bagiranye barongera buburimbo intwaro bararwana ariko kugeza uyu munsi muri Sud Kivu ntabwo tuhaye duhaguruka ngo tugiye hari igice dushaka gufata cya Congo cyangwa se ngo turashaka gukuraho ubutegetsi icyo tuye duharanira ni ukugira ngo tubeho ko turasaba uburenganzira bwo kubaho tudateze amajosi ngo batwice batumare.
None se ibi bintu bizahereza he kuko ndibuka yuko hari izindi ngendo mwagiye mukora hirya no hino muri Amerika hari n'izabereye hano i Washington DC aho muri Maine naho zijya zikunda kuhaba uko mukora ingendo nk'izi bakababwira amagambo meza ariko ibikorwa byo guhohotera cyangwa se kwica abanyamurenge wanyu ku misozi bigakomeza bizaherera hehe bizarangira bite
aho bizaherera ntituhazi ariko natwe tuzaharuhuka ruko iwacu tubonye amahoro tubonye uburenganzira bwo kubaho nk'abandi bakongomani bose birababaje ngo kubivuze iyo duhaguruka tukaja za Washington DC bakatwandikira amabaruwa nk'aya ngaya mu by'ukuri turabishima kuko hari intambwe nka uyu Pingri yateye yo kuvuganira aba minority. Ikindi kinababaje Nations Unies ifite mu mategeko yayo kurengera aba minority abanyamurenge bari mu moko make ari muri Congo minoritaire yagombye kubarengerwa n'amategeko ya Nations Unies. Ikindi wenda navuga ni nuko leta ya Congo ireka gukomeza kugira impfu abanyamurenge baba bapfa ngo bigire ibisanzwe aho usanga n'umuntu uri muri serivisi ndaguha urugero rw'umusirikare Kamizobe wafashwe agatemagurwa n'abaturage abasirikare bari aho polisi iri aho bakamutwika bakamurya umusirikare wari muri misi wari ucunze umutekano w'abaturage ariko kugeza ubungubu mu by'ukuri nta kintu leta iratwereka yakoze kugira ngo ibashe gukurikirana abo bantu bakoze ayo mabara yo kugira ngo bafate umusirikare wa leta userva igihugu bakamwica kariya kagene kugeza ubwo bamuriye ndetse nantayoberwa bishejeje ubundi kuriye.
Ariko noneho abakongomani batangiye kwirukana ingabo za ONU ziri muri Congo kandi ziri mu zurimo kuvuga ko mutezeho igisubizo ibyo nabyo ntubona ko ari ikindi kibazo?
Ni ikibazo gikomeye. Impamvu bazirukana n'izindi nicyo mpaye mvuga nanje kuba ingabo za MONUSCO ziri hariya muri Congo ariko abantu bakicwa abanyamurenge bakicwa kuri kariya kageni tureke n'abanyamurenge ugenda uje muri Noro Kivu muri za Ituri ni ahantu hari ingabo za MONUSCO nyinshi noneho tukibaza ndetse izi ngabo niki zihaye zikora muri Congo tekereza ko kugira ngo abakongomani bagumuke kugeza kuri rwa rwego nuko usanga mu by'ukuri ingabo ziri hariya zisa n'izirebera imitwe yitwaje intwari ari iyo ngiyo yazamaye imayi noneho akubitiraho n'intege nke za leta ugasanga ntacu zihaye zifasha abaturage b'abakongomani bagahaguruka bakavuga ngo nimutahe n'ubundi ntacu mutumari twebwe inshingano ya mbere ntitwishyira kuri MONUSCO inshingano ya mbere yo kurinda abaturage n'ibyabo ni leta ya Congo niyo tubwira kugira ngo icungire abanyamurenge umutekano ndetse n'abandi banyagihugu bose bafite ibibazo byo kwicwa nka kuriya kw'abanyamurenge.
Bwana Richard Munyentwari perezida w'ishyirahamwe rya mahoro rihuza abanyamurenge muri leta ya Maine urakoze cyane kuri iki kiganiro uhaye Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane namwe Geoffrey Mutagoma.
Ukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira kuba abantu badateye kimwe batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane ariko se ni gute nakumira amakimbirane nayakemura nte
ntahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga maze usobanukirwa uko wayakemura
ubundi cyambere n'ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri ntabwo amakimbirane abasha gukemuka.
Kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM.
Imigabo n'imigambi yarwo mu gutegura ejo.
reka tukwifurize kugubwa neza ubukurikijwe rya Amerika ivugira ku murongo w'ijana kane n'ibice bitatu FM. Iki kiganiro mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Yoteko ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Kuri mikro mugiye kubana nanjye Doris Mugisha. Gusebanya hagati bakundanaga nyuma yo gutandukana bikunze kubaho ko igihe habayeho kudakomezanya mu rukundo habaho kugenda umwe asebya mugenzi we cyangwa se akamuvuga nabi bikaba byanagira ingaruka ku wabikorewe muri sosiyete. Mu kiganiro turaza kumva ibitekerezo bitandukanye by'abaturage twumve icyo babitekerezaho, turaza no kumva impuguke mu mitekerereze ya muntu atubwire ingaruka zikunze kugaragara mu batandukanye ndetse n'inama muri rusange. Turaza kuba turi kumwe kandi n'abatumirwa muri studio bafite aho bahuriye n'insanganyamatsiko, aho baza kuduha bumwe mu buhamya bw'ibyababayeho nyuma yo gutandukana n'abo bakundanaga.
Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/28/58/14. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Gusebanya hagati y'abakundanaga nyuma yo gutandukana ni igihe umwe agiye atesha icyasha undi cyangwa se amuvuga amagambo amusebya muri bagenzi be ndetse akagenda agaragaza ibi bye mu bantu. Mu by'ukuri hari n'abarenga bakagenda basebanya ku mbuga nkoranyambaga nka Instagram cyangwa se WhatsApp. Iri sebanya rikaba rigira ingaruka kuri uwo wasebejwe, harimo kuba yafatwa nk'umuhemu cyangwa se kuba byamwicira imbere ye mu rukundo. Hari abo nzi rwose bari inshuti zanjye gusa nyuma yo gutandukana bagenda basebanya, umwe akagenda abwira bagenzi be ko yamuciye inyuma, gusa wamubaza ibimenyetso ko yamufashe ugasanga arabibuze da, ahubwo ugasanga yagendeye ku magambo yabwiwe cyangwa se amabwire. Muri studio dufite abatumirwa babiri batandukanye, harimo Iradukunda William, dufite kandi na Neo Promise Divine. Mereye kuri William, nagira ngo utubwire se nyuma yo gutandukana n'uwo mwakundanaga imibanire yanyu yagenze ite? Reka mbanze nguhe n'ikaze.
Urakoze cyane.
Komereza utubwire nyuma yo gutandukana n'uwo mwahoze mukundana cyagenze bite?
Ahanini ku bintu bigendanye no gutandukana ku muntu mwahoze mukundana, mu by'ukuri ntabwo biba byoroshye. Biragorana cyane ko utandukana n'umuntu mugakomeza kuvugana. Nko twahoze dukundana nawe na makuru yanjye azi, nanjye ayi sinshobora kuyamenya kubera ko imbuga nkoranyambaga twajyaga duhuriraho ziri bloke. Urumva ko ni ibintu biba bigoye cyane ko ushobora gukurikirana amakuru ye ngo ube wamenya ngo bimeze gutya. Ku ruhande rwanjye numva ko gutandukana n'umuntu ukagenda umuvuga nabi si byiza, ariko niyo utandukanye n'umuntu ukabona yakuborotse muri ubwo buryo utekereza ko byanga byakunda, isura yawe mu nshuti ze, mu bo agenda amenyana nabo, itarimo kugaragara neza cyangwa se batarimo kuyakira neza.
Urakoze cyane. Niyo Divine, wowe ni iki watubwira ku mibanire yanyu nyuma yo gutandukana n'umukunzi wawe?
Murakoze. Nkeka ko isebanya riri hanze ha mu bakundana atari ibintu bikwiriye, kuko njyewe nk'ubuhamya bwanjye abo twakundanye turacyari inshuti, kuko na mbere yuko dukundana twabaga turi inshuti zisanzwe. Nkeka ko rero tutatandukana ngo ubwo ari bwo tubabanza, turahura tukaganira. Ega buriya niyo ukundana n'umuntu hari igihe muba muhuje ibitekerezo runaka. Nkeka ko rero umukenera ari nk'igitekerezo ushaka, ari nk'akandi kazi wenda ushaka ko agufashamo. Nkeka ko rwose usebanya bitari bikwiriye.
Urumva ko niyo Divine we umubano uracyakomeje cyangwa se warakomeje nta cyahindutse? Reka uyu mwanya twumve mugenzi wacu Noel Imana Ishimwe yaganiriye n'abiganjemo urubyiruko mu karere ka Kirehe, maze atwegeranyiriza ibitekerezo ku mpamvu zitera gusebanya hagati y'abakundana mu gihe batandukanye. Reka tumwumve.
Biterwa n'icyo muba mwarapfuye, bigasanga rero ari hahandi ugenda umusebye umubwira ibintu bibi kugira aho ndi yumva ubibwe ntazajyeyo.
Iyo bamaze gutandukana gutyo umwe abashaka kwigira mwiza, nje nka kuvuga ibyo utari byo kugira ngo nje mbe mwiza, nanga ukamvuga ibyo ntari byo kugira ngo ugaragare ko uri mwiza. Icyo kintu cy'ababanye iyo batandukanye bizamo imvururu, we umuntu wese abashaka gukurura yihererezaho ubwiza.
Hari nk'igihe nyine umukobwa ashaka kuba kundana n'umuhungu, wenda nyine akamusaba yuko bakorara wenda imibonano mpuzabitsina, noneho bashwana umuhungu nyine akabona yuko nyine ari mubi kazavuga agenda nyine amuharabika nyine
kujya bijya kuva hanze mu nzu byaracitse. noneho byabindi byabereye mu nzara ibanga iyo bimaze kugera hanze umwe umwe ari kuvuga ibyo nundi akavuga ibye niyo mpamvu bigenda kuri abikabamo gusebanya nicyo kibitera
terwa n'icyo bapfuwe ari nk'igihe wenda umuhungu akunda umukobwa wenda nyuma ku munota nyuma bakundanye neza akaza nko kumusaba yarangiza akamwima bigatuma bashwana akagenda musebya
umuhungu nimba ahubwiye nk'ikintu akacyanga usanga umuhungu nyine agenda avuga ati naramubwiye ngo dukore ibi aranyemerera kandi mutaranabikoze akagenda nyine agusebya ahantu hose avuga ko mwabikoze kandi mutarabikoze akayavuga ati uriya yararangiye ababikora iki ni ukugira gusebye
hari uko bapfa kukatamuhakeya hari uko bapfa kuko wenda ari ibyo batari kuzuzanyaho mu byo bari gupanga cyangwa se bashaka gupanga bigasaba yuko bashwana none iyo bamaze gushwana buri mwe akarakara ni hahandi usanga asebya mugenzi we avuga ko kadashobotse ari mubi bakamubaza ati kubera iki se ari mubi mukaba mwarakundanye ati sinari imbizi nyine ugasangamo ati ni kabi ni kabyibushye ni kagufi kandi ubona ko ntacyo abaye ariko muri we akaba yumva ko mugenzi we wundi atajyayo ngo nawe ngo wenda icyo bamwimye we ngo bakimuhe nawe atazirirwa ajyayo uwo mukobwa azabura n'umwe amuvugisha agatuma agenda musebye
nyine utangira kuvuga umuntu kitari cyo kugira ngo wuzuze iki idosiye
bigira ingaruka cyane ku muntu washebejwe ashobora kubura umugabo akavuga ati n'ubundi wori indaya bigatuma nyine utana agaciro
Manishimwe Noel arakoze cyane kudukusanyiriza ibitekerezo bitandukanye mu byukuri abaturage bagerageje guca ku mayange ku ntandaro zishobora gutera gusebanya hagati y'abakundana mu gihe batandukanye byinshi ubashije kubyiyumvira uracyakomeje gukurikira Radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro ejo ese mubona ari izihe ngaruka iri sibanyirikira mu buzima bwa buri munsi
Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 07/28/2832 cyangwa se kuri 07/28/5814/11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Hari ikintu cyiganje abaturage basa nk'aho bagiye bagarukaho cyo kuba umwe ashaka gukora imibonano mpuzabitsina na mugenzi we ariko mugenzi we akamwangira se ngarutse kuri William ku giti cyawe ubona yaba intandaro
kugira ngo umuntu agusebye biterwa n'ikintu cyatumye mutandukana. Shobora gutandukana n'umuntu mwakundanaga kubera umuryango, shobora gutandukana n'umuntu mwakundanaga kubera inshuti ze, shobora gutandukana n'umuntu mwakundanaga kubera ibyo umusabye atagomba kuguhereza cyangwa se atagomba kuguha. Ngarutse rero mu ruhande rwanjye umuntu twakundanaga twumaranye igihe kigera mu myaka 9 urumva ko ni imyaka myinshi abantu bari bafite amakuru ahagije twakundanye turi bato mu gihe twamaranye ntago twatandukanye kubera ko namusabye ngo turyamane nubwo twatandukanye kubera inshuti ze ahubwo twatandukanye kubera bamwe mu bantu bo muri family wawe ariko umuntu akubrotse kuri WhatsApp biba bigaragaza ko ashobora no kubera kuvuga nabi umuntu ufata iya mbere yo kujya kuvuga undi nabi abashaka kugaragaza uruhande rwe rwiza hanyuma ashaka kugaragaza ko uriya yari mubi
arakoze cyane igihe yabayeho gutandukana ko bakundanye hari bamwe biherekezwa no gusebanya gusigana icyasha no kwandagazanya ni imyitwarire inzobere mu mibanire ya muntu hakizi yaremye Ananias avuga ko idakwiye kuko mu rukundo hari igihe icyerekezo kidahura maze hakabaho ibisitaze bituma umwe afata umwanzuro wo gutandukana n'undi uko gusebanya ngo bigira ingaruka z'igihe cyavuba ndetse n'izirambye ariyo mpamvu bigomba kugenderwa kuri ni mu kiganiro kigufi mugenzi wacu Ishimwe Honore yasangijwe na Hakizimana Ananias inzobere mu mibanire ya muntu ukora mu bitaro bya Ntembe
hamwe n'inzobere mu mibanire ya muntu mubona biterwa n'iki
zimwe mu mpamvu zishobora gutera kuba abantu babiri bakunda n'umwe ashobora gusebya onde ahangaho umuntu ashobora kuvuga imyaka abantu baba bafite ni kimwe muri byo nakwita baba babura ikintu kitwa matirite mu mutwe bitumye umwe ashobora kugenda asebya undi hirya no hino hanyuma bishobora no guterwa nanone n'ibindi bibazo birimo nk'ahantu umuntu yarerewe kuko burya gusebya umuntu ni ukubura kubaha rero zimwe mu ngaruka bishobora gutera ku muntu wasebejwe tuba mu mu miryango, tuba mu kazi hirya no hino, byanze bikunze bya bintu birengaweho bikaba byagera no kuri uwo muryango ubamo. Cyane ko uyu munsi ho murabibona ko ibintu byitwa ama social media n'imbuga nkoranyambaga zateye imbere cyane, biriya ni ibintu mu byukuri bibikika igihe kirekire. So ugasanga rero mu myaka izaza uretse no kuba bigize ingaruka kakanya, abazadukomoka abazagukomoka ushobora kugira abana, ushobora kugira abuzukuru, bya bintu ntabwo bitsibika. Usange ipfunwe weho wagize ubwawe nka nyirugusebwa rirenze weho ubwawe rigeze no kubazagukomokaho, ukaba wajya gusaba akazi bakakakwima kubera ko bavuga ngo tuyeze kubona amafoto yawe n'urugero wambaye ubusa cyangwa uri kuryamana n'umusore. Ibyo ngibyo ni ibintu bibaho, ugasanga ingaruka zibaye ndende.
Nihe nama mutanga?
Nk'inama rero ahangaha umuntu yatanga nuko abantu bagiye mu rukundo bakabaye ari abantu bamanje kubitekerezaho, ukabuzi ko kujya mu rukundo uyu munsi bishoboka kwejo watandukana no muri gukundana. Hanyuma hagatanya akazamo akantu kitwa ibanga n'ubunyangamugabo, ukavuga ngo nubwo ntandukanye na runaka reka mubikire ryabanga. Ikindi nuko abantu bagomba kumenya ko ubwabo bagomba kwigirira ibanga mu bikorwa bimwe na bimwe bakora. Byaba byiza ugiye utekereza ko igihe mutandukanye nta ngaruka byazangiraho, niba ari ibikorwa runaka byashoboraga gutuma uzaseba ukabyirinda, nk'ayo mafoto ukayirinda, amagambo muvugana ukagenza gake kubera ko utamenya ngo ese nyuma yo gutandukana bisagenda gute.
Uracyakomeje gukurikira Radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro Ejo. Ese mubona ari izihe ngaruka iri sibanye rigira mu buzima bwa buri munsi?
Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 07/28/2832 cyangwa se kuri 07/87/5411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Ko nakomeza nyuze nawe ngiza mva mu mutwe ibikorwa byawe kwaje siko nawe utapfa kubona undi kugira igisa nyambe.
Iki ni ikiganiro Ejo.
Nkubwire kurikira ikiganiro Ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM.
Uracyakomeje gukurikira Radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro Ejo. Munyemereye nakire mugenzi wacu Christella Uwikeza adusomere ubutumwa bumaze kumugeraho muri kino kiganiro.
Doris urakoze rero bakunzi b'ikiganiro mukomeje kudukurikira, hari ibitekerezo mumaze kudusangiza kuri insanganyamatsiko turi kuganiraho none. Uwitwa Cribert Sabe Sanzimana uherereye mu karere ka Huye yagize ati ubundi nk'uko mwabivuze umuntu agira ipfunwe rimwe na rimwe akumva atanajya mu bandi, gusa njyewe mbona atari byiza kuko ntiwabuza umuntu kuvuga kandi umunwa ruwe, rero mbona nta mpamvu y'ipfunwe. Ariko nanone bigira ingaruka nyinshi harimo gutakarizwa icyizere mu bandi, kwitwa gwari umugome n'ibindi byinshi. Rero cyagakozwe rero nta kindi usibye kumva ko kubutandukanye n'umuntu atari intambara kandi ko mushobora no gusubirana. Tuba dukwiye gukomeza kubika amabanga hagati yacu. Naho sinamenye Fiston uherereye mu karere ka Gicumbi yagize ati ntibikwiye kuko hari igihe mwakongera kwihuza mukongera mugakundana. Rero mwongeye gukundana buri wese yarasebeje mugenzi we byaba biteye ubwoba. Ibi nibyo bitekerezo mumaze kudusangiza, ariko mukomeze mu koherereze ndakomeza kubyakira, tuzabigarukeho mu kiganiro cy'ubutaha. Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 07/28/2832 cyangwa se kuri 07/87/54/11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Tugana ku musozo ndagira ngo buri wese aduhe inama noneho icyakorwa ku bakundana mu gihe batandukanye cyangwa se batagiye kumwe kugira ngo mu by'ukuri nubwo batagikundana ariko umubano usanzwe uhoreho. Divine Promesse:
inama nagira urubyiruko cyangwa se abatandukanye kugira ngo birinde iri sebanya cyambere cyo bagomba gukura, kuko buriya iyo ukuze mu mutwe hari ibintu byinshi utagitekereza cyangwa utagiha umwanya. Kuko niba umuntu mutandukanye kujya gupostinga amafoto yambaye ubusa, si ibintu bikwiye nk'umuntu ukuze cyangwa kumusebya mu yindi mvugo itandukanye, kuko ejo n'ejo bundi uzamukinira. Rero ntabwo ibyo ngibyo byose bari ngombwa, kuko buriya urukundo ni ikintu cy'ingenzi kandi nawe aba akeneye ko ukomeza ukamuba hafi nk'umuntu wamenye amabanga ye. Murakoze cyane.
William, nawe uragerageza utubwire n'iki cyakorwa?
Ikintu navuga cyangwa se inama natanga, ndasitanga mu buryo butatu. Icya mbere, y'abantu bakundana, buri umwe wese amarangamutima ye abamuhereza umuntu kugira ngo bakundane. Kandi ikintu gitandukanya abantu ni impamvu imwe gusa yinjira mu rukundo rwanyu, mbese ni nk'amata waguyemo agatotsi. Umwe akava mu rukundo n'undi akaruvamo, buri muntu wese mu ruhande rwe ajya atumbira ibyiza mugenzi we yaba yaramukoreye, aho kugira ngo arebe ikintu kibi aba ari cyo yiruriraho, amusebya, amuvuga nabi, agenda mwandarika ahantu hose. Inama ya kabiri navuga, iyo abantu bakundana hari amafuti bakora. Si byiza rero yuko ugenda uvuga ngo byagenze gutya, ati hari amafoto mfite runaka yambaye ubusa turi kumwe gutya. Icya mbere, banze umwubahe. Numara kumwubaha, wumve ko nubwo mutandukanye nabwo mubaye abanzi, bwa bumwe buragumaho, mukomeze mugire ubumwe. Deja none ninjira no mu rukundo rundi azabimenye akubwire ngo komereza aho ngaho. Uretse no kuba we byamugiraho ingaruka mu muryango we, biramutse bihageze bishobora kuba ikibazo gikomeye cyane. Uretse kuba umusebeje ariko mwiciye ejo hazaza, uretse no kuba umwangije nawe bwa uriyangije, abantu babibonye cyangwa se abantu bakumvishe bigaragaza ko uri umwana. Uzabibona Doris byarateye, ugasanga umuntu arapostinga buri kantu kose kamubayeho, buri kantu kose arashyira kuri stati, biranaga ari byo. Ndabasaba yuko niba hari umuntu mukundana, niba hari umuntu mwakundanye ukaba ukigenda umuvuga, rekeraho ngaho. Niba mutaratandukana, gutandukana birashoboka, uzamwubahe. Nimutandukana muzicane nk'abantu bakuru mubiganireho, mukomeze mubane nta kintu bitwaye. Urakoze cyane.
Urakoze cyane William, murakoze cyane. Reka mbashimire ku mwanya wanyu ndetse n'ibitekerezo mwagerageje gutanga ku nsanganyamatsiko yacu uyu munsi. Tugeze ku musozi w'ikiganiro cyacu, aho twavugaga gusebanya hagati y'abakundana igihe batandukanye. Ese mubona ari izihe ngaruka iri sibanye rigira mu buzima bwa buri munsi?
Wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 07/28/2832 cyangwa kuri 07/28/5814. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Iki kiganiro cyari gihagarariwe na Nige na Roger Mizero Crispe, yari ari ku buhanga bw'ibyuma. Igihe kibagezagaho nitwa Doris Mugisha. Mwakoze kuba natwe uyu munsi. Ikiganiro Ejo nagaruka.
Cyane ko ari twe dufite ya mbere ukubaka ejo atubereye.
Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwamuntu cyagera ku isi, ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe, cyangwa se badakora bimwe, bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte?
Ahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro Ejo. Iyumvire inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe, ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwe uko wayakemura.
ubundi cyambere n'ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirana abasha gukemuka.
Kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM.
Inshuti muduteza yombi, mu masegonda make turaba tugeze ku isaha 12, murumva ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Jeffrey Mutagoma mwumva kuri mikro, ni nawe washyize hamwe.